Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, copy wa henyo. If you happy, raise wa henyo. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Maisha ndo haya ya Mungu anajua. Tawangeke vipi siku utatuswa. Wakati Mungu ni wakati sahihi. Pale unapomomba Mungu mombe kwa namna hii. We mala pop maisha duniani. Hayana tathamani. Kifa duniani. Watu wanapoza. Wewe tafuta gana rani. Namogopa nani. Zungu au banyani. Watu watakudharau. Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Alina itwa dimbe, tunalicheza dimbe. Twende. Kali kocha kocha kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Kali kamula kamula kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Oh ma kulile kali kombwa. Yeah ma oh. Tunalicheza dipe.
Unanipa ghadhabu wallahi, unanipa ghadhabu. Ghadhabu. The big blazer lady. Watelewa tu mwaka huu.